Ushagaga shaeki umdaga sinzanga kuna Ushushagaga shaeki umdaga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Ushushagaga shaeki umdaga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki Indoga sinzanga kuna Yati gufa menanje Nalo sale selibu Swazinyoni Wati gufa menanje Nalo sale selibu Swazinyoni Ushushaga kashaiki Indoga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki umdaga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Ushushaga kashaiki umfoga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki umfoga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Ushushaga kashaiki umdaga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki umdaga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Ushushaga kashaiki indoga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki mfoga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Ushushaga kashaiki indoga sinzanga kuna Ushushaga kashaiki umfoga sinzanga kuna Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni Wati gufa menanje nalo sale selibu swazinyoni